ganti nja kujusa kwate mulugendo kutta zizino zinese era mutte bukunja muchakwe nalaganti nja kujusa kwate mulugendo kutteno zizino zinese era mutte bukunja muchakwe chinyongere sanyumba nange mama sanze fumbele nokwene nsetu mulango wato mukama ye balate chakuma singeta wanganyeno erampa walitembe wano ulabana obute buyuya osanga buyaya nabambi nane kubakati ekola wetyo abantu abagweta amanyi agasimu papotolerawo choka tunabye bannange waliwona abafenjaleyo omurumi obwenjawulo kanama ujje osanga omwo ne bufanga buteza obugalo bambi
Anita. Tulabye n'obulamu buno bwakokonye, butulyanguza osowaane ku kyotazi, so gye twabujja tewali amanyiyo, nga ne gye bulaga tewali ategeera, essaawa y'okusaawa.